Walua abakozi wa district ya Rwanda abakwatiddwa ofisi ya kalisoliso wa government lwabigambibwa nti bano bezirika ensimbi ez'okulaakulanya district eziri eyombokadde 17. Abakwate Benon Kahaga, district production officer, Stephen Bulejea, senior treasurer, Sictus Ahabwe, assistant veterinary officer, Owen Atuhaire, assistant inventory manager officer, Pamela Musimeta, assistant agriculture officer, Kwizila Wilson, assistant agriculture officer, ni Nicholas Karuhanga, Senkulu Wahama Consults Company Limited. Akulira ofisi ya kalisoliso wa government mu district ya Rwanda, Noeline Nsungwa, ategeezezza nti abakwate bagenda kugasimbagana n'omulamuzi mu kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi essaawa yonna babitebye.